ukoreshejwe bugufi n'icyubahiro kibi cyawe.
Nkoreshe
Shizbe bugufi mbichu wa ilo chibi jamwe.